tukulemberamu era okulemberamu
obutondeyesu
ebazibwe kale muse eddoboozi lyo n'akaluulu n'engalo okuseemu ekitiibwa okubeerawo kwa taata mu linnya lya mukama waffe yesu
atwanize
ekigambo kya katonda okuyita mutumira
Ronald Hope Witness
wamu n'omusumba Sam Bosa n'omusumba
Bible
oli bulungi waliwo alina obuzibuzibu olina obuzibu kyabifeekasibwamwogerakomukamaakumanyi yayogera mbebulani esibula y'obulungi okumesa ebintu byonna byebulungiyabulungigali
tubasabetaffe
omulungi tukwebaza abaka bakabaka nanyini buyinza tukwebaza olw'obulamu bwabaganda bufe abasira kabaka bakabaka webali mutonzi waffe webali mulokozi waffe gwatulokolamu byonna notuwa obulamu butaggwawo wasookera okutulongozeza obulamu mukama oyita bonna abakoyo n'abasowereddwa obwawe ekiwumulo kyemyoyo gyabwe mukama emibiri gino gye balimu gituteekanyiza emyoyo gyabwe giteekanyiza obulamu bwabwe mukama tusaba mukama ojjanjabo okuva mundabuko okufunuwamu ne wabweru bakabakabaka obawa amaanyi bafune amaanyi mibiri gyabwe bawonyezibwe eri endwadde buli kyonna ekibale kibalumbye kibale kibamazeemu amaanyi kale obawa amaanyi omwoyo mutukuvu ayi katonda fe omulungi era bawonyezibwe okuva ku maanyi g'obwa katonda ag'obuyinza bwe olinyira mukama waffe yesu yesu yebazibwe twagala okuyita kuwangu nnyo nga bwe twawulira mu isaaya esibula ey'ekumi n'omwenda olusooka ti mukama ali ku kire ekikola ki kiyita amangu ng'ajja emisiri naye ng'atunuulidde nnyo omukka kiira wegusibuka wayagala okutebwatadde abaganda era nga isaaya 15:5 wetundeddala nabe twagala kuyita mu bwangu ddala kubanga atuwadde okutegeera mangu mangu se buli kimu tukikole mangu yesu yebazibwe tupapa naye nga tukola mangu yesu yebazibwe okwanguwa n'okupapa byanguwa bikyukanamu yesu yebazibwe kubanga apapa akola
ebifu
naye ayanguwa akola experience nga bwagirina akola ng'okumanya bwe
kubwakulinayesu
yebazibwekwebaza katonda agenze maaso n'otwongera
obudde
oluno nga budde bwakwongera kwetereeza n'okufuna ng'okumanya okujjudde okuva gyali yesu yebazibwe kubanga twawulira obulamu butagwako tumanya katonda omuwamuzi n'oyo kristo yesu byetutumira yesu yebazibwe amanya n'eddoboozi otumirana
lyobutiisaomu
n'omusumba
n'omusomesa
wa bayibuli tubaagala nnyo mwena
mulinnya
lya mukama waffe yesu mwebale kujja twekenneenye katonda okumunoonya omu n'okumulaba n'okumwekenneenya yesu yebazibwe ebyobujjuvu bwa mukama nga tusinzira mu mulembe omujja ogulina okumanya katonda okujjudde n'ekitiibwa kye yesu yebazibwe yeyatugambye tugenda kuba tusomesa ate nga mutulangirira
ekigambotudde
mu sipiriti nga tugenda
kumwolesayatugambye
mubuulire ate mwolese tubuulira mu byawandikibwa ate n'okwolesa ne tuwolesa enkula y'ebintu bye tukusomesa ogwo nno gwe mwolesa ogagadde ogwalabise mu nsi yesu yeebazibwe oluvannyuma lukakasibwa nga tuli bajulirwa abo nga tukola wamu n'omuweereza we mukama waffe yesu ate nno tugenda kuba tweyongerayo okumanya leero ebikwatagana obujjuvu bwa katonda obujjuvu bwa katonda oba obujjuvu bw'okumanya kwa katonda
n'ekizibwayesu
yeebazibwe ba waliyo kwawulira nti nsirikira okumanya mukama era ensirikira okumanya ekitiibwa kya
mukamayesu
yeebazibwolwali tugenda kuba tulaba obujjuvu obwa kitaffe omwana omubugo ebirina ofulumira mu kumanya okujjudde yesu yeebazibwe era nga ebinaayogerebwa oba ebyogerebwa ebyaliwo ebiriwo n'ebigenda okujja ebigenda kusukka obujjuvu obwo tugenda okusoma obujjuvu n'ekitiibwa ekyo tugenda okulaba ekya
katonda
yesu yeebazibwe tugenda kuba tutuukiriza ebyawandiikibwa ebyennyini ebiri nga isaaya tukisomeko isaaya 19 ekiragiro kino olwaliro olina okulaba
ekifaananakoera
bwe kituukirira tugenda biyita mu bufunze naye nga tisikituwaddeko
omusanakubanga
mu lugendo lwekukusobola okufuna byonna
byonna
isaaya essula ya 19:9 tebaliruma newankubadde okuzikirira ku lusozi lwange olutukuvu lwonna kubanga ensi erijjula okumanya mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja
yesu yeebazibwe ewaliba kuzikirira ku nsozi ezonna entukuvu ensozi ezo azoogerako nnyo mu zabbuli
15
ani anaatuula mu weema ya mukama era anaabeera ku lusozi
lw'olutukuvunewankubadde
nga weemeyo gye eri mu ggulu n'olusozi naye era wantulina ekifaananyi kyayo
wetukuŋŋaanira
ate n'akatuuti kano okubeera olusozi lwe olutukuvu kutuyimirira
okunaye
ng'asuubiza tiwalibeerawo okuzikiriza kubanga ensi erijjula okumanya katonda ng'amazzi bwe ganjala ku
nnyanja
kino kisaanyawo okuzikirira okubadde kubanga okusinda mu kosa esula y'okuna nyolisooka pakula omukaaga abantu ba katonda bazikira lwakubula
kumanya
yesu
yeebazibwayogera
kubanga abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya
bwansinzira
mu kosi yannyo nyolisooka pakula
omukaaga
yesu yeebazibwenaye nga kino agenda mu maaso n'okikola ku mulundi
guno
ng'aleeta okumanya okujjudde okw'okumanya katonda omu w'amazima ne kristo yesu mwetuma kale ennyanjula eno ekwolekeza okulaba obujjuvu bwa
katondayesu
yeebazibwe kitulaga nti mukama kituufu waba ayogera nti tebalizikiriza ku lusozi lwe
tegeeza
ensozi za mukama oba awakuŋŋaanirwa abantu wateekeddwa okujjulawo okumanya ku era nga tewakyali kuzikiriza
okwookubadde
kuyita mu kubula okumanya yesu yeebazibwe bw'ayogera mu Habakuku
2:14
ayogera bw'ati
Habakuku essula ya 2:14 kubanga ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja
twawulidde ensi tulina okumanya katonda ng'amazzi bwe ganjala ku
nnyanjawabula
abakoko 2:14 era eriggulu okumanya ekitiibwa kye
sikumanya
bumanya kyokka wabula n'ekitiibwa kye nga kitegeereka bulungi nga takyaweebwa kitiibwa lwa bintu ebitono zino ebitini
kubanga
era abamu balengeza ekitiibwa
kye
kubanga bwe batafuna mmotoka oba amayumba oba ennyonyi balaba ng'oba oli awo tabwanidde ekitiibwa naye omulundi guno ng'ofunye okumanya okujjudde
ng'osinzira
mulemu omupya ogulina okumanya katonda
obuweereza
bwe osobola okubanga kati oba katonda ekitiibwa newaba takuwadde
emmotokanewankubadde
nga takuwadde
mayumba
kubanga obedde oba ogalina mu ggulu
ate
ng'ebirabika bikolebwa okuva mu bitala
Things seen are made from the invisible.
Kugezaako okolebuga ku nsi newali ekibuga kitalabi.
We try to build cities on the world, but they are cities which are invisible.
Bino bye tukola mwe bigezaako okufotokopingamu
okufaana. The cities we build, we try to photocopy the ones which are
invisible. Naye ebyo ebitalabika byalubirira ate byaba balina okubawa ennaku
zino. But the invisibles are eternal and they are for those who are to outlive all days.
Yes, he was
praise Jesus.
Kale okumanya kuno nga kujja.
Now as this knowledge comes.
Kugenda maaso n'okunyweza obulamu butagwawo gye tuli.
We want to hold eternal life unto us.
Era nga manya ndi mu misheni yo.
Know that in your mission,
okuleeta okumanya okujjudde mu nsi
yokugenda
mu maaso nakuwa bantu garanti ya bulamu
obutakubanga
bw'ayogera nti bwe tuli malufuna okumanya ogwo katonda omuwa amazima ne kristo yesu gwe yatuma tuliba tumaze okukakasa obulamu
obutaggwanaye
nga kino kitegeeza oba olina okuba nga omanyi katonda oyo mubujjuvu bwe n'ekitiibwa kye kyonna yes
kubanga
bw'oyinza okukuuma
obutuukirivu
ayogera mu Yokaana 17:3 annyonnyola
bwatitukyannyonnyola
lwaki tugenda okulaba obujjuvu bwa
katondaulinganga
abalaba
introduction
Yokaana essula ya 17 olunya olwokusatu buno bwe bulamu obutaggwaawo okumanya ggwe katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma yesu kristo
obulamu obutaggwaawo bwe buno
okumanya
gwe katonda omu ow'amazima
naawe
n'oyo yesu kristo gwe yatuma naye tukoze tutya okumumanya kitusindiikiriza okulaba obujjuvu bwa
katondatunaamanya
obujjuvu bwe
tunaamanya
ekitiibwa kye
kale
kitugwanira okumanya katonda omu
ow'amazima
ne kristo yesu gwe
yatuma
singa tuba tumaze okukwasa tuba tumaze okukwasa obulamu
butaera
nga newakubadde oba okyali ku
nsieyo
yegalantiyo okumanya katonda omu ow'amazima ne kristo yesu gwe
yatuma
manye obujjuvu bwe
n'ekitiibwa
kye obeera ne garanti ng'okimanyi nina okugenda
nina
okuddayo waffe
kuate
obeera okikakasa nti nja kubeerawo ennaku zonna sirifa
sirizikirizibwa
mu nnyanja
y'omulinaye
ndibeerawo ennaku
zikale
omugaso gw'okuleeta okumanya okujjudde gwakunyweza nnyo baganda baffe bonna mu nsi
yonnaera
nga obutonde bwonna bugune ku nsi bubadde bwetegefu nga bulindirira okulaba nga baganda baffe banunulwa wonna
wonnaera
nga bakimanyi obutonde bwe bukimanyi
nti
okununulibwa kw'abantu bano kuli mu kubikkulira singa babikkulibwa nti baana ba
katondaera
singa bamanya ekitiibwa kye n'obukulu
bwekale
atugamba nti obulamu butaggwaawo okumanya katonda omu w'amazima
one true God.
No, Christ Jesus.
And Christ Jesus is sent. In that way, as we explain, we're going to know the fullness of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
We bring out
through the new generation with the full knowledge of God. We've understood that
to
know the one true God,
in
Christ Jesus is sent. Truly, that is eternal life. But who can know the one true God in Christ Jesus is sent? When he speaks, he says in Matthew 11, verse 25.
Mubirebyo, Yesu yaddamu n'agamba nti, nkwebaza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikulira abaana abato.
Abaana abato be baliwa.
Who are the young children?
Baba bamaze okubanga bagoba eri Katonda.
These are the ones who are humble toward God.
Ne bakkiriza okulegerawo omwoyo
wa Katonda. And accept be led by God's Spirit.
Ng'Abaruumi 8:14 bw'egamba.
Like Romans 8:14 says.
Tebakulegerawo omwoyo wa Katonda.
They who are led by God's Spirit.
Ezo be baana ba Katonda.
These are the children of God.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kituufu.
True.
Tulina okubanga tumanyi Katonda omu w'amazima.
We must know the one true God.
Ne Kristo Yesu gwe yatuma.
And Christ Jesus is saying.
Ne bwe tutafuukanga baana.
Though we don't become like children.
Abayinza okukulembera omwoyo wa Katonda.
Who can be led by God's Spirit.
Tekisoboka kubanga omanya Katonda omu w'amazima.
Possible to know the one true God.
Newankubadde Kristo Yesu gwe yatuma.
Even though the Christ Jesus is saying.
Kubanga atukulemberamu okumumanya.
The one who needs us to know him.
Era ayinza okumubikula ye mwoyo.
The one who can reveal him is the Holy Spirit.
Kugeza buli lw'ogaana ofuuka omwana.
Is it time for Christ to become a child?
Tosobola kufuna kumanya kujjudde okwo bwa
Katonda. And get the full knowledge of God, not given his glory.
Matthew 11:26. Naye kitaawe yekka yakola.
Except only his father.
Yamumanyi.
Not the father knows him.
Yes, he was
raised Jesus.
Kati tunakola tutya?
What can we do?
Tusobola okumanya omwana.
To know this son.
Tuyina kubanga tugondedde kitaawe.
We must humble the father.
Naffe ye agamba.
The father says.
Mu ngeri esula esooka abiri mu ssatu.
In Proverbs 1:23.
Munanyiikira munakkiriza okwenenya.
If you accept my radio.
N'abayiwako omwoyo
we. I'll pour my spirit upon you.
N'abaleeta olitegeera ebigambo
bye. And you will grow to understand my words.
Yes, he was
raised Jesus. Father will not come to explain the things of the Son. He will send the Holy Spirit.
Yes, he was
raised Jesus.
But
he said, no one knows the Son except the Father.
But
now the Father,
he
sends the Holy Spirit alone. The one who can move explain all these words.
Yes, he was
raised Jesus. As we have to know the fullness of the Father, the Son and the Holy Spirit,
it
requires us to know the fullness of the Holy Spirit.
Yes, he was
raised Jesus. For we cannot understand the Father, neither the Son, except when the Holy Spirit has led us.
Matthew 11:28. Na buli muntu omwana gw'ayagala abimubikkulira.
Okumubikkulira, Yesu ye was
raised Jesus.
Buli muntu omwana gw'ayagala okumubikkulira.
Every person the Son wants to reveal them.
Gw'ayagala okubikkulira kitaffe akubikkulira.
Reveal the Father reveals him.
Yesu ye was
raised Jesus.
Naye katubuliriza.
Now listen.
Amanyi omwana ye kitaffe.
The one who knows the Son is the Father.
Naye atitajja mubikkulira kubanga ye atuma mu mutukufu.
But he will not reveal him for he sends the Holy Spirit.
Lokate amanyi kitaffe.
But the one who knows the Father.
Naye ye mwana.
It's still the Son.
Naye atera agamba.
But he says.
Bw'asiima okukubikkulira kitaffe naye amukubikkulira.
He's pleased to reveal the Father to you, he reveals him to you.
Yes, he was
raised Jesus. When he is pleased, he sends who? Bible says in Psalms 104:30 that he sends the Spirit and they are created and they are renewed. The Holy Spirit is chief in the midst of these ones.
Yes, he was.
Praise Jesus. He is the one we begin from if we have no God.
And
the fullness of God if we have understanding.
We
must know the Holy Spirit. In his fullness.
Yes, he was.
Praise Jesus. Now, brethren, in all we say this, today we are on a journey of knowing the fullness of God and his glory. That is the Father, that is the Son, and the Holy Spirit. Still explain you in introduction why we need that knowledge. How can you there get it? Then we know on all our media. All things which are starting this life
and
then into those three criteria. You know the fullness of the Father, the fullness of the Son, and of the Holy Spirit. No one exceeds their fullness, not even their glory.
Yes, he was.
Praise Jesus. Now we know that he says, no one knows the Son except the Father. No one knows his Father except the Son.
And
all people he wants to reveal him to.
Yes,
praise Jesus. If we enter the office of the Son,
he will
release a voice like this, that we too God reveal them to us by his Spirit. No one knows the things of God except the Spirit of God within him.
Yes, he was.
Praise Jesus.
What need the
look at our lampstand.
It
shows how the Spirit springs from the Son and from the Father.
Yes, he was.
Praise Jesus.
He
is the one in their midst who understands them.
Yes, he was.
Praise Jesus. Let's go to Corinthians and hear what we say.
As
we face in the office of
God.
When we speak of these all creations, and we speak like this. Read 1 Corinthians chapter 2 from verse 9.
Bakolinze ekisooka essuula y'okubiri olunyi olw'omwenda. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Naye ffe Katonda atubikkulira ku bw'omwoyo kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Kubanga muntu ki ategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda.
Yes,
praise Jesus.
Then, ebya Katonda,
the things of God,
nobody abitegeera,
no one understands them except the Spirit of God. But we know that the Spirit of Christ is the Spirit of the Father.
Yes,
praise Jesus.
When
you look at the lampstand, the first step on the base is the Father.
Then step we have the base.
And the second step on the base, it is the Son.
And
one who gets from both of them is the Holy Spirit.
Yes,
he alone understands the one who came from them.
Yes, he was.
Praise Jesus. And the Holy Spirit is in their midst, able to search whatever is in them to tell them to us.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Now
it's required of us
to
search out his God.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Let
them love him.
They
will
be
able to seek him and to see him. And no one can make it.
They
can set that together with the Spirit of God
to be
able to know God. That's the Father and that's the Son.
Yes, he was.
Praise Jesus.
We need
to know the Holy Spirit in this issue to be able to know and to see God and to see him. When the word speaks with us, that's the Lord Jesus.
Because
the Proverbs 8:17, it speaks like this. Proverbs 8:17.
Ayagala bamwagala.
He loves them or love him.
N'abanyikira okumunoonya bakumula.
They would be the end to seek him or see him.
Yes, he
was. Praise Jesus.
Naye olowooza ayinza kuba yenkana.
But you think how big is he?
Olyoka omulaba omulungi.
That you can see him clear.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Endaba yaffe tubalettera mulabira mu motoka.
In our sea we are using. See him in cars,
mayumba,
and the houses,
kurabanga, very
and we see as a visit for us.
And
how can you see God when you have not seen him in ways like those? But you've seen him the right way.
Yes, he was.
Praise Jesus.
This
what is brethren.
He
himself he says,
if we seek
him, we shall see him.
When we see
him, he says, we have to analyze him well.
And
many things which concern him and his fullness and his glory.
He speaks in
Jeremiah 29:10. Father speaks like this on his issue. The first we heard the son. Now we hear the father.
Jeremiah 29:10. Kubanga bwati bwayogera Mukama nti, emyaka nsanvu bwe girituukirira Babiloni, ndibajjira ne ntuukiriza gye muli ekigambo kyange ekirungi, nga mbakomyawo mu kifo kino. Kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli, bw'ayogera Mukama. Ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Era mulinkaabira, era muligenda ne munsaba, nange ndibawulira. Era mulinnoonya ne mundaba, bwe mulinnekenneenya n'omutima gwammwe gwonna.
But we must kenenya.
If we search him out,
no much magwafe kona.
All our hearts.
Yet ata yongera kona agamba.
Yet the father adds and says,
ha zubaina no kune kenenya.
Be they have to search and analyze me well.
Mwechigambo ya agamba.
You know the word says.
Agara mwaga na wani kiro kuno njama kumura.
Loves them and love him and they will seek him diligently will see him.
Yeye kitabu mwenyewe ya bini muenda.
The father Jeremiah 29.
Kumi pa kumi na bini.
Then unto fellow.
Atugabi utuna mulaba.
Say when you see him.
Tumwe kenenya no much magwafe kona.
We search him with all our hearts.
This
tells us
to see the
fullness of the Father, Son, and the Holy Spirit
and
their glory. We are
going to
seek him.
The
journey of heaven, all these appear
from him.
Right now,
we are
going to give
him
what should appear within that.
Yes, he was.
Praise Jesus.
You know
the generation with the full knowledge of God. What should we bring? What should we
bring?
Speak.
So, Mr. King,
why we teach us what the scriptures are?
No,
first and foremost,
we've
heard in Proverbs
8:17.
Our Lord Jesus said,
he
loves them who love him and they will seek him, daily and will see him.
And
we heard the Father
Jeremiah
in Jeremiah 29:10-12. And he says, when we seek him, we shall see him. When we search him with all our hearts. Where can we seek him from? We have to be explained. Why should the Holy Spirit be the one to tell us the Father and the Son? And he alone can cause us to know them. Our seeking this time,
we don't
expect it to come from any story
or any
research which has no scriptures. We can't prove it.
For
if we are to seek him and to bring his fullness,
it
is required for us to be in the Holy Book. When he speaks in the 34:16. Let's prove. The one who
got
the doubt is the one who can help us to know. That is the Holy Spirit.
Isaiah 34:16. No moyo gwe gubikunganyiza.
Omoyo wa Mukama.
The Spirit of God.
Yagenda maso kunganya bitwetaaga okumanya.
Moved on to gather whatever we need to know.
Yes, we must
praise Jesus.
So tuba tulina okusoma n'okunoonya mu kitabo
kya Mukama
tulyoke tumanye Katonda
omulamu naye
ngeri yakuŋŋaanya ebimukwatako
ye
Mwoyo Mutukuvu
kubanga
ye Mwoyo wa Kitaffe
era
ye Mwoyo wa
Kristo
so nga tuli ayinza kutunyonnyola bya
Kristo
newankubadde bya Kitaffe
okuggyako
Mwoyo
Mutukuvu
kale eri abo bonna abagezaako okwewalawala Mwoyo Mutukuvu.
Do all who heard of with the Holy Spirit.
We try
to tell them this.
It's
impossible to understand God
without
the Holy Spirit.
Bishoboka nabyo kubaawo
kujjako
omutukuvu nga
yabitaddewo
nanga aba yagenzi n'anoonyereza buli katonda gyako obunene bwe n'obugazi
bwe
then n'alyoka atuleetera buli
kintu
Yes, he was
raised Jesus.
Kale kyengezaako okuleeta gy'oli.
What I'd like to greet you is this.
Omutukuvu yagenda mu maaso okukola n'abatume ne bannabbi.
Holy Spirit moved to show us apostles and prophets.
Wamu ne bamalayika abatukuvu.
Together with the holy angels.
Ogenda mu maaso okuleetera ebyetaagisa okumanya Katonda.
Move and bring us what we require to know God.
Nga bwe tuwulidde nti yagenda mu maaso okukunganya ekitabo Bible.
We had him to gather the book of the Bible.
So okumanya okujjudde.
Now the full knowledge.
Kwa Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu.
The Father, Son and the Holy Spirit.
Tetusobola kujja mu story yaabo
tuyo. Get it from any human story.
Tusobola kujja newankubadde mu kirooto ky'omu.
Cannot even get it from a human dream.
Naye tusobola okujja mu byawa
bitukuvu. We can get it from the Holy Spirit.
Era n'alota kimugwanira okuloota ekigambo.
The one who dreams is part of them who dream the word of God.
Naye olisibwa bwa n'okuloota.
And they with vision they should be like God.
Yes, he was
praised Jesus.
Kubanga ku by'olowooza okulaba omwoyo yabikuŋŋaanya ate n'abiteeka mu kitabo
ekyo. Why did people see a spirit the other time and put them in the holy book?
Naffe tusuubira okuba n'obujulizi bwakyo.
When do we hope to have its witness?
Yes, he was
praised Jesus.
Atulabe atemisewo ekyokubiri esula eyokubiri
esula
yakusatu esula yakusatu
ekyokubiri
Timoseo ekyokubiri esula eyokusatu olunyiriri lwa kumi na ssatu naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi nga balimba era nga balimbibwa
gyemirembe egyo gye tulimu mulembe omupi ogw'okumanya katonda mwe
gujjidde
mulijjamu abantu abayitirira
kwegamba
nga balimba ate nga nabo balimbibwa tewalibaawo okwolesebwa okwewunyisa nga kwa mulimba wangu uli ayinza obagamba esinganye katonda nga
wakikusa
nga yesu wali awo wakulawo
kati
n'aleeta maapu y'eggulu ngaafu kati ebibira byogerako nti
biribaawo
naye n'agamba nti okuva ku ntandikwa mu buto
bwaffe
kubanga tumanyiko waliwo ebiro bye twabeeramu abatenye nga twakagolwa mu
lusuku
nga twakagobebwayo okuva mu
buto
ekyatuyamba
byawandiikibwa
okuva ku adamu
ne
tusuulibwa wano ku nsi nga tuli bato ekiriwo nga kipya
and everything here was new.
Ekyatunyonyola nga kyali kigambo kya Katonda.
And what explained to us was always the word of God.
Ayogera bw'ati katuyongere mu byomusewo.
Let's move on to here.
Subira ojja kubayongera kitu.
I hope you'll understand it ahead.
Timoseo ekyokubiri essula ya kusatu onyolwe kumi n'ennya. Naye gwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali. Era naye gwe beeramu ebyo bye wayigirizibwa ng'otegeera ddala ng'omanyi abakuyigiriza bwe bali era ng'okuva mu buto wamanya ng'ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyigira mu bulokovu oba okukkiriza okuli mu Kristo Yesu.
Yes,
praise Jesus.
Agamba.
He says,
we know, tulina sure deed.
We must have a surety.
ebyawandiikibwa tubijjawa atuyigiriza yaani
when we get scriptures and who teaches us
bwaba mwoyo mutukuvu
if it is the Holy Spirit
tulina garanti yamaani
we have a high guarantee
kubanga yoyo mwoyo wa kitaffe
it is the Spirit of the Father
ye mwoyo wa mukama waffe Yesu
the Lord Jesus
atuyigiriza tulina okumanya nga tumumanyi
kubanga kasa teaches us we must know him and be sure of him
Yesu yebazi
praise Jesus
kubanga omwoyo mutukuvu ayogerwako
the Spirit spoken of
mu Yokana 14:12 mukama
John 14:26
ndi bwalija kuyigiriza byonna
when he comes to teach us all things
n'okutujukiza byonna
and remind us all things
kakati tuno kubanga tuna suwa tukatuka kasa
have a sure deal
atuyigiriza yoyo yenyini
tukatuka kulimba is the one the Holy Spirit who can light
ye moyo wa mazima
is the Spirit of truth
na mazima ye Christ
and the truth is Christ
ye moyo wa kitafu
is the Spirit of the Father
uwe mirembe yonna
all the generation
tuma nyandu uchatu wa ketu
we know what it is us is the real
nebo tuliba kifute musen
but we live this world
necho chatu kamba ketuli signal
what it tells us what we shall find
chandiso manyoko nga ngatuli tumanya kuigiriza bwali
reading them to know who teaches you how they are
tebuga na kuigiriza mtu watu litira story yonna
accept the person brings stories
hebu niwete the for kuigiriza mtu kugo tu igiriza
but we are ready to accept the spirit wala
kuba ku source ku fuye nyi
we are at the right source
umanyi wali wo jama uli no gamba uli wenga te watu
yeah please to get the news that this is the right place I've got news
abwe to kula bya
let me give you an example
alinganga bora mtara mtsebi
just like you see the president's wife
na hapa na kugamba
if he comes and tells you
kurembeza ine jute sabe
the leader has a boil at his we are you about that
ndese cha kula bila kata
japo
anexa ja kumvuna
she would not accuse me for that
awu ngamba wechibanga yu yabyo
he is the one who speaks such
abasawo mulinde ko mina
dokuri wait and you can even deceive us
Nayono
but this one
arera na yama nyitu wanwali to wazimbi
if you know that this place are not got the boil
ne wazimbi
but now it's
oyabati mira burunje
that one understands
when you go there yaba sawizo kubo ine kitu kyazima si kizimbo ngorude nacho
you go to the doctor you may have something
we bachi kebera ne bagambe kizima
when they check it they say boil is there
ne wali woli abera kula bakujonga abesi bwe tochiri
every day they know you don't have that spot upon you
so siyo mwe mtu kongo
the source of the Holy Spirit
evangu ni kitu kisoto tegeza kujuru wa
kongo comes and can bring you to the
spot
we are sure of it
tuno manga kumanya kuigiriza bwali
must know the one who teaches us how we eat
tuvura ba tuna kumanya kujuru wa kongo tangira ku moyo mtu kuvu
when you know the fullness of God we begin on the Holy Spirit
tuta seta le mimi mweja kisoro cho tubi bila kitarumi
can he handle the work to reveal us the Father
no mwana
and the Son
kuba tajina busogozi
oh he has no ability
baba bulina
if he has
au kuigiriza bidero tubi kuli
when accept what is revealed to us
Yes, you have to
praise Jesus.
So you know kumanya
you have to know
mtoke na picking am source you
not going to pick from any source
mbore tukukubikuliwa kumanya
a revelation and knowledge
mumulembo mpia
in the danger
so sije ninakuwa moyo mtukufu
so must be the Holy Spirit
ndipo tumanye mtu ndiye alikunganya
mtabiti don't forget don't think in the Holy Ghost
yes you have to
praise
at poka kasiza dan
when you prove
ebintu byoyogera
think you speak
yebige ndokusinganirwa
what
are the people
that they are existing
what are the nachumwe kiye kweka
nothing we to be hearing
Ulima lo kufera abantu
after you form the people
obagambo kiende eri mutabu
so that the hell is in the ground
waliwo nakuwa kutegera ndala wawe
there is the day of realizing where exactly it is
ati geza polimbe
now you try to deceive our Lord
tuba akomara gakiriza mulo tukoli simu
just accept vision and dreams
muri naroze nafuddeko
that I dreamt I died
so kwa madokwe kasa so sti
evamwe you must prove what source brings that information
that if you deliver moyo wa mukama
they come from the spirit of God
when you have you deliver you
if they come from him
uka kasababa yogera kutina faka yogera mazima
if he speaks with the father he speaks
era bwa yogera Christ da yogera mazima anga ye bwa
speaks of Christ he speaks truth for how he is
yes he was
raised Jesus
so sia pia mazima pindo je
kasa our source of truth we have to be sure of it
yo kumanya okujute
the full knowledge
ukusina pita cho kubiri sura isyo
Peter chapter 1
Urinyore 19.
Verse 19.
Petero echo kubiri esule soko nyira 19.
Second Peter chapter 1 verse 19.
Ereti singo bunywevu tuline kigambo kya banabbi. Mukola bulungi okukira becho. Ngetabaza eyakira mukifo ekye kizikiza. Okutusa obudde bwe bulicha. Emunyanye keso obudde neyaka mu mitima jamwe. Nga mumazo okutegeera kino. Nti buli kigambo kya banabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka kubanga si wali kigambo kya banabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu. Naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakulembeddwa Omwoyo Mutukuvu.
Baayogeranga ebiva eri ali eri Katonda.
Tosobola byenyonyolangakoate
tebyogerako
makukuakati
bw'olimbakanga oyo olaba mulembe
kunomumanyi
okwata ebyandikwa ne mugamba nti
byakyaleero
manyi ngenda nendaa ku mativ
eyosikulipu
kyobude
awa
kyawandikibwa ekyesaawa ne ŋŋamba kikoma awo kyongera ku saawa
eyoezira
ddako tekijja kuba nga
kati
kwe naanyola ebyandikwa kankubuli
ebyogerako makukuoyinza
okiteeka mu bizibu byo naye nga tekyogerako
gwewe
akati omulala bw'anajjayo kimugambo
ekyokubanga
gwokisse kyogere mu bizibu
tekyogerako makugu
kyogera n'omulala ajja naye yaliwo
Yes, he was raised Jesus. Because of that, they never moved to speak what they wanted. For they broke the prophets and the apostles as they were led by the Spirit.
The
only source we can be sure of
is
that things brought are right from the Father and the Son.
It
explains us on the fullness of God together with His glory.
We are
going to prove them very well. And we know that what was, what was, what is,
and
what is going to come.
Genda kyukamu
never change
kyatisa okuyigirizibwa ekintu ekigendo
kyukamu
kubanga oli mala ova mubiri owatooga engula banga bye bakugamba
sikati
mukumanya okujjudde toyogera kintu kyonna kyotekakasa
kikiribaawowekiri
era
kirijja
bona amala okugamba abantu nti mulusuku bagenda mugulu eyo bagenda kusiika engoko
sooka
weekakasa ensonga zonnaokubanga oyogera
kubanga
ojja kugenda ogamba
abantu
nti kakati gwabulidde nnyo
enyumba yonna
era bali ababadde
basiimuula
bagenda kuba nga basobola ku
sikuriti
ogenda otuuka eyo nga mwenna mulina ekibuga obanga temugenze nga naye mukituusemu ne
mukirabakubanga
olw'omusango bonna naabe balina okujja
tubasaatusinzira
mu
kibugayerusalemu
ekyomubiri singa oyogera ekintu kyonna nge olimbabalikisangayo nga bwekiri
bwekityo
banna ebintu bino
tubyegendeetugenda
kulaba butubu bwa katonda kitaemwana
omutukuvun'ekitiibwa
kyenaye tetugenda kuleetamu kintu kyotagenda kusinkana nga
bwekiera
tusuubira nti gwajja mulimba omupya togenda kwogera kintu kyonna nga
tekiriiyotolowoolereza
lowoolereza tofumiitiriza ku bintu bya katonda fumiitiriza
ebitafumiitiriza
ebitasaana
uba
ofumiitiriza olina kuba
mukigambo
tofumitiza n'ogamba naye bakensuubira katonda alabika okuba mukazi oba
musaoliukeyo
kyetuva tukugamba olina okwekakasa soosi gyojjamu okumanya
okujjukirooto
yasisinkanya ani mu kirooto era ani yabakwasaganyiza muomutukuvu yabibaddemu obubonerewe buliwa anti atambula kiragiro ku
kiragiroyinza
okukebera obubonere bwe nga tobuliri omyiwe otunyumiza katyawo ne ŋŋenda ne nninja waliwo abagamba bannabbi abeddabo nga tebaalina ababajulira bo kati baali mu byawandiikibwa
kyankubulire The second part says, as we explain the promise of God, things written up the original book in heaven. They too had scriptures of heaven.
It
must have spoken what is spoken in the book in heaven. If his people
are deserved,
because in the world no one knows it,
it has
never been revealed anywhere.
Now,
want to tell me, what you speak in the book of heaven, is it there? Before the Spirit made the book of earth, the Bible,
he
first made the one of heaven.
Have sources,
sources which are sure. Bring down the book in heaven.
Maybe
in the second and the ones of heaven
are
open the one of heaven where we get the truth.
When
you down your lying and the heaven is different.
What
you say, you have to prove the source of the things you speak. Speak of how God's power moves. That is what is the original Bible in heaven. When you see it stretch down and they roll on the ground, even in Jerusalem the Spirit appears. Jerusalem of heaven. I don't know even where the angels are in heaven and they are falling down the floor, rolling on the ground.
Ask
why you want what is done in heaven is done on earth.
Have
a guarantee of heaven. That you don't do and speak what you find yourself. When you meditate things where there's no wisdom. When you think you'll be wise, then you'll get more foolish.
Yes, he
was praise Jesus. That's why you see in Revelation 5. You see the copy where all secrets are gotten from, which the Holy Spirit first made. Our Holy Bible we have on earth. Now the fullness of God, Father, Son, and Holy Spirit. We are to know him best in this Holy Book. But we must know what we speak is what is in the book in heaven. Even though the Father knows that the Son and the Holy Spirit, but they were recorded in the book in heaven.
You
must speak the exact thing which is in the book in heaven.
And
the exact importance
is
trending in the world, it appears different. Yet what was put in the book in heaven explains different.
The
reason why you don't explain with human wisdom.
You
must protect spiritual things with spiritual truth. The scriptures with the scriptures. The words he tells us, they are spirit and they are life.
But
do not bring them in the way you think of yourself.
Perhaps
the garden of Eden was in Iraq.
And
you ask where the Kelvins are, you never knew where they are. Why do you think over things you are not worthy and right?
What is it
you think you are wise yet you are getting rather foolish? Revelation 5.
Nendaba mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo yali atudde ku ntebe ekitabo ekiwandiikiddwa munda ne kungulu ekisibiddwa ennyo obubonero omusanvu. Nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi ddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu.
Ekitabo kino gyekiri mu ggulu.
This book is in heaven.
But
the things which I need, they are there physically. Even though we on this world we have letters of these things. What amazes on this book in heaven? It has the written.
It has the video.
It has even the audio.
Yes,
praise Jesus.
Sometimes
this book, the Bible, has all things. But But we here we see only the written. Because our wisdom is very, very minimal. We don't know the fullness of God.
Yes, yes.
After you get the fullness of God, you're going to read the Bible as you see its video. Even the audio you hear it.
See
where it is and audio you even hear and hear as they're shouting there.
Yes,
praise Jesus.
So, the
book in heaven we started through. Fullness of the Father, Son, and the Holy Spirit.
All things
we are to study and the Son. Don't go beyond the word we speak of now. Don't go beyond the fullness of the Father, the Son, and the Holy Spirit. All are found within that. And after we know that, what is spoken has to be spoken of the Holy Spirit.
Yes, you must
praise Jesus.
Let's
see briefly of its video and its audio and the written. Revelation 6, verse
1.
They are going to read us the written. Revelation 6, verse 1.
Nenda womwana gwendiga.
That is a video.
Bweyabengula kubonero musanvu ko akamu. Nempulira ekimu kubiramu ebina nga kyogera ne.
That is audio.
Nabengula kubonero akamu.
That is written. And I saw
video.
That is video.
Nempulira.
I heard.
Audio.
By the audio. It's like that. Because
we
only have written. The Bible of heaven is going to give us all.
We have written.
And we have written.
We have audio,
we have video. Audio and video. Let's read this verse.
Kubikulira sura ya mukaga onyolisoka.
Revelation 6 verse 1.
Nendaba. Omwana gwendiga bwe yabembula kubonero omusanvu ko akamu.
Arabia video
ye. Yes, see the video.
Nempulira ekimu kubiramu ebina nga kyogera.
Nawulira audio.
He had the audio.
Agambye nendaba ate ne ndyoka mpulira.
Said I saw and I heard.
Agambye nempulira
audio. Said I heard the audio.
The voice yali wulira.
The voice speak. But it's not seen.
Noya atuddeko ng'alina omutego.
Bw'atuuka bali ku birabo ebina
byabiraba.
Alina bya balingira abalala
ekiwa. Praise Jesus.
Ebyo nno kye kitabo ekyo bwe kiri
bwekirina
written.
It has the written.
Nina audio ne
it has the audio and the video.
Naye ate byonna osobola okubiraba mu kaseera.
All you can see them at the same time.
Okulaba written.
You can see written.
Olaba video.
You see video.
The audio.
And the audio you hear it. I hope your videos were
audio, like that.
The audio is coming, the written is on the screen, they explain whatever they speak.
Yes, he was.
Praise Jesus.
The Bible, the
Bible of heaven is like that.
Angels
book to connect with the Spirit. Begin reveal words of the other book. Connect with prophets for this world to bring them. More fun, make the whole book the Bible. This is not a story of the whites. Not even the blacks. Not even the angels.
Amen.
kitabo kya Katonda omulamu,
the book of the living God,
era nakyo nga kiramu,
and it too is living.
Daniel sura ya 10 onyole 10 na mweta toka hili mkulu.
Daniel sura ya 10 olunyinyo lumwenda
10 na mweta.
Daniel 10 verse 19.
Daniel sura ya 10 onyinyo wa 10 na mweta. N'ayogera nti, gwe omusajja omwagalwa ennyo, totya, emirembe gibeere gy'oli, beera n'amaanyi, weewaawo, beera n'amaanyi. Awo bwe yayogera nange, ne mpeebwa amaanyi, ne njogera nti Mukama wange ayogere, kubanga mpadde amaanyi. N'alyoka ayogera nti, obanyi kyenvudde gye gy'oli? Ne kakano naddayo okulwana n'omulangira w'e Buperusi. Era bwe ndivaayo, laba omulangira w'Obuyonaani alijja. Naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima.
Waliyo ebyatuko byali.
Scriptures.
Bajjanga mu kitabo ky'omuguru.
Which he got from the cup in heaven.
Batuliddeyo.
And it's work for us on this world.
Kye njagala otegeere kiri bwe.
Want you understand it, this?
Things
you speak don't speak them on the standard of the world.
You get a standard of
speak them on the standard of heaven.
Are
we together?
Get the
Bible seat on the standard of the world.
You
interpret it as things of the world appear.
No,
that even the ones in heaven are listening. You speak the exact truth.
Ubanga era binasinganibwa nga bw'obyogera.
Omanyi
mugenda ne mugamba nti abalimba bali eyo mu nsi.
You know you say that liars in the world.
Naye bw'otegendereza.
But if you're not careful.
Ojinza okuba omulimba ali mu kanisa.
You may be a liar within the church.
Bw'omala okwogera ebintu nga
tobitegedde.
N'oyogera nti biri mu kifo kino ng'otokyogedde nga tekyamu.
In this place that you've spoken a wrong thing.
At least okugamba obugamba.
At least to say
nti geena gyeri eyo.
That hell is existing.
Okusenga n'ogamba eri mu
ttaka. Instead of claiming it's in the ground.
Wakati ate position yoko waddemu.
For the position you've given a wrong one.
This okugamba geena gyeri eyo.
And he said hell is there where God put it.
N'oba nga ogamba wana imanyeko kitundu naye njogera
ki? I know a half an hour.
Geena imanyeko naye simanyi wawe
okola. I know of hell but I don't know where it is formed.
Bw'oyagala ennyo okwogera okwefuula ate amanyi
ngeyena
gyeri era esiŋŋanibwa mu ttaka oyogedde ekisoozo kituufu
ekyokubiriga
geyeera eyo gyeri sitaani yagikulira kituufu gyeri
naye
sitaani si awo nno wadde okwegendeza wandalimbira
mukanisawandalimba
ng'okutte ne
bayibule naye
ngugaanya okupapana eri ebi okutegeerako
obwakatondaeri
amagezi ga
katonda
nga gweyagala biyita mu magezi
go
naye amugambye gabudeeri abadde ayogera ne
daniel
n'akutegeeza ebyandiko mu byandiko
scriptures in heaven.
Who had sent him now?
An angel doesn't come by his own.
The
Holy Spirit is the one who sent him first.
And
he came, sets a prophet on the
world.
And they meet each other in the vision.
Or
in the vision, or in France.
Yes, he was
raised Jesus.
As they come to
the Holy Spirit,
they must have
been proven by the Father and the Son.
Then umuntu nabifuna.
And the Holy Spirit gets them.
And
he connects with the creations.
Connects
an angel. And the people on the
world. Then
he brings the truth of those things.
This
is Revelation 1 verse 1.
Kubikulirwa esula esoka, olunyiriro olusoka.
Revelation 1 verse 1.
Okubikulirwa kwa Yesu Kristo. Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu.
Kitaffe agamba omwana
katonda
agamba ensonga zikemizitwalibwe.
Malayika
agamba mu mwemutukuvu agamba malayika
obubaka
tugenda buwala
We are going to send this prophet and this station. I have prepared you, let me go prepare them and the world.
And
the transport through which I will make you meet.
It's going to be a dream or a vision.
The trance.
Yes,
praise Jesus.
Angel cannot change, coming in a dream.
Yet the one of the actors to be there to appear, receiving through a vision. The cars are not going to connect there. All these transports. For your transport has to connect with the
other.
Your transport enters one of the angels. And it's like a trailer truck joining on its detail. All of you have to be the same transport.
Yes, you was.
Praise Jesus.
Revelation 1:1. Nabuulirira malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana.
His angel to tell the servant John.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Naye ani yali abali wakati awo?
Who was in the midst of them?
Akulabye kubikulirwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo.
Of the Lord Jesus.
Runa kitaffe kwe yamuwa.
Which God the Father gave him.
Tinakubuulira eri malayika we.
And he told his angel.
Malayika we nakutuusa eri omuweereza.
And the angel reached to John.
Yes, he was.
Praise Jesus.
But don't.
In the midst, there was someone there. There was the Holy Spirit in their midst. Between the angel and John of the revelation. There was an angel there. Christ just
went
the angel.
Yamuka,
Yamuka, now verse 1 9. Let's take it as a book written by the wise.
The Bible
is of the wise.
Let's see what
was in the midst of the angel and the John.
Revelation 1:9. Mukubonaabona ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patimo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe.
Yali mu ki?
Mu mwoyo.
Holy Spirit never misses to be the midst.
Connecting a message.
The one who connected all messages.
From the Noahs and all the prophets.
If you say a prophet of God, tell us don't make the angel without the Holy Spirit. That is not even possible. For even angels are children of God, and they are led by God's Spirit. For every child of God is led by the Spirit of God. Romans 8:14 tells us. You can't tell me you found an angel without the Spirit involved. That you met him on your very own. People have really met God. Praise themselves with a message because you've done nothing much about the message.
You're
trying to bring that vision.
No,
nothing much you've done. And they've just helped.
Yes, he was. So tugenda kubanga tumanya obujuvu bwa
Katondakitafumanaekitibwakyaolyokatunywezaobulamubutawaba
atandika ku bujjuvu pati yintroduction
tugimazenaye
tugenda kukatiwaknatukomyeko
naye
nga netuvuddeyo tugwa bugwijo
okumanya okuzidde This is the fullness of God.
Mm-hmm.
No.
We have
to get an explanation how we have to get that.
It wasn't a human story.
But God Himself,
the
Father, Son, and the Holy Spirit.
Yes, He was.
Praise Jesus.
When
we speak in Ephesians 3, we see the fullness of the Father.
The
introduction is finished. We see
the
fullness of Father, Son, and the Holy Spirit, and their glory.
Tugende mu Befeso esula ya kusatu. Ebintu biringa bitaano by'ojja okulaba Katonda.
Things are like five you're going to see for son God.
Okusobola okumumalayo.
To be able to finish him.
Yes, he was.
Praise Jesus so much.
Atukutule kulemu obitegi.
Let's break them and you understand them.
We would not come here and erin n'obimalayo.
Even though you end and we end here and you finish them ahead.
Befeso esula ya kusatu.
Abefeso essula ya kusatu olunya lw'ekumi n'ennya kyenva nfukaamirira kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya
kitaffe wetuba tumuwa ekitiibwa
for every plan within heavens and earth
kwe kijja erinnya lyakyo
derives their name from him.
Manyi waliyo amanya ge tujja owulira abagiritoni
abagiritoni
nosaani nowiki amanya ga wetujja gamanya nafe agaffe
naye
amanya gonna tugajja kuli mu linnya lya
kitaffe
mu kigambo father
atujja
amanya gaffe fenna ziri nnyo kutamba ekigambo father muli munyika mwe muva amanya gafe tujja gategeri ntibujja kulika nyokota ki efu kati genda unonjereze nonjereze
mu
bayibuli amanya ago
In the Bible, those names are there.
That's what Peter says in Luke page.
There you have the initials of his letters. There are others in abbreviation, like Elijah. God is with us.
He,
we shall see that. Let's finish here.
Abefeso esula ey'okusatu onyole 16 abawe mmwe ng'obugaga obw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu w'omunda Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi munywezebwenga mu kwagala mulyoke muweebwa amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu
kwata mpola tukwata obuki obugazi ku katonda bye tugenda omumanyako obujjuvu
bwe
tulina okumanya obuki yenkana nti omanyi
abantuyina
okuba talina bwe yenkana ekirala kike tumanya
n'obuwanvu
tulina
breadth oba width
n'obugulumivu
and the heights
deep state okudda wansi nekyo ekirala
n'okugenda wansi bwe buli
tumanyi obugga obuwanvu ja ne waggulu eri
obugulumivu n'obuziba
ebintu bibadde awo kiyinga bina ebyokutegeeza kukatonda
what to understand about God
olwojja kuba omaze okuna obujju bwe bwonna
bidibinaanti
bonsa kuli tulina okubamanya obuwanvu bwabwe
as
opensiremu obugazi
lengthi
deep ne
height
naye nga tetunaa kweyogerayo
abantuasoke
tunyonyuka ebigambo bino kubanga ali ati bwe kiba katonda atuuseemu ebintu
ebyetwetaaga
kumanya nnyo bya
buwanvu
tudiremu olunyiri olwo tugere mu maaso tugenda kunyonyoka ebigambo ebyo bitegeeza
abefeso essula ey'okusatu olunyi lw'ekumi n'omunaana mulyoke muweebwe amaanyi
nkyetaagamu amaanyi okubimanya kubanga oba togalina oyinza n'owulira ng'obuwaya
bukutuka
nga bakugambye katonda alina obugazi bwe
abefeso essula ey'okusatu olunyi lw'ekumi n'omunaana okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu
kyetuyita hait
n'okugenda wansi bwe biri
biri bitya
n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa
okusinga okutegeerwa
mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda
okutuuka ku bujjuvu bw'obwa Katonda nga tumaze okutegeera obuki obugazi obuwanvu obuziba n'obugulumivu agali anaye ani asuubira okutegeera katonda
bweyenkanokuwakuba
kati ye katonda nga yesu mwamulabakuwa simanyi wamwalaba haiti ye kakatutudde muni
oluganda
kale n'ennimi
endala
twagala kusooka
kumanya
obugazi kyeki twagala onyonyoke widisawo muluzungu gwe ow'oluzungu onyonyola widisiyo naawe olulimi olwa lwonna olulimi luki ani atigiri ekigambo obugazi mwanji abaganda muli bitama this time we are using in Uganda etuja tetusaazuma bintu bino nga
tetubitegedde
aliwo asoose wanji wanji obwagagavu ani alinayo ekigambo ekiganda ekirabi
was another Luganda term
kyobadde nakyo wanji obwaguuga kale okuyise bwaguuga njaga okitegeere muluganda kubanga owooluzungu
yakitegeredda
n'owolwebulaniya n'owelulimi lonna obwabuuka bw'obwa katonda
the width of god
What
is length in Luganda? When we go to height, if you make a box, what is the length?
Yeah, no way.
Length is this one.
Width
is this. Because you can't extend the width. It has no measure. And the length will give you a measure. Is the what gives you the measure? Though you speak Luganda, you still don't understand it. It's not abusive. We saw the wedding. They say length.
Net the height.
Obugurumi.
Naya teshi obugurumi. Iti somuro kunyo njala chetu ita deep. Kukinyo.
Height. What can explain that?
Wanga gopi mweiri wa kuno na pima wa hasto sa kumanya buwangu wa. Webuziwa to kupi. Kuina height.
We have height.
Height, yeah.
What is height?
We put down. I don't put down as you go by. Dips. It is a matter of you can say, you don't want to work, work, at all.
How do both people not get?
That because you call it what you
move. Now let's do like this and break.
We is the president.
We
don't know where we go, work at all.
We get.
Imagine if you don't get a video,
you're not going to bring in yours.
Okufuna area mukola
moti. To get area, what do you join?
Thanks for what? Eh, katiko wabuga.
Now,
katiko wabu.
Join the height.
Okufuna ubugazi. Bine tu biata mutenga boizo kuje.
Things would have come the way we were studying.
Ah. mulembe omujja
wakumanya katonda okujjudde
era tugenzeeko mu
mafuobwa
katonda nakolako ku mafu paka
musinyasitusaabisomerayo
nabisoma mu lugendo kakati abagezigezi ab'omunsi
babalakikakakubanga
ekirungi mwakola ebipima naye simanyi oba ebipima
katondatubali
bannange kintu kyaffe tukwageragenda kumanya ebintu
ebyeakumanya
obujjuvu
bwakatondatukyabalwa
obuki
olulimi
oluganda tugambye bwe bwaguuga widi si bwaguuga rengisi oluwanvu bwetubugatta tufuna eriya oba ekifo ekyotubayibwa katonda naye jjukira tulina okulaba abantu ba mirundi
esatu
mulimu omu nga ye eriya ye twagivaako
oyo
ne kitaffe ekifo kyekibayinga tekisoba
kibalaentandikwa
ate yekomeatandika nekigambo kye
n'omwoyonamanifestinga
kigambo
n'omuntukyagetutegeera
obugazi bw'abantu nga tubugatta bwombiri
nga
tugezaako okupimiikiriza kitafu mulimu abajja otuuka bagandaye kati ebintu bya new generation bizibu kubanga katonda bamupima
kifo
ekimupima ebyalibwa byebireese
ebyo
ate muntu ku byeyabikuŋŋanyaye kenyini amanyi obwaguuga
bwegwe
era amanyi n'obuwanvu amanyi n'obuziba amanyi
n'obugulumiri
kati bwe tugatta obwaguuga
n'obuwanvu
tufuna ki
tufuna
eriyai oba ekifu kyayinza okubanga
kikuvubwe bukoba
ani oyo
omulwakigambo
oba taata kubanga taata ye kati takoma obwaguuga bwe bwatwabuvaako n'obuwanvu
ekubuvaakakati
obuziba
n'obugulumi
tufuna ndowooza kibakiita
kyekyatoomanyi
olumi oluganda
wabanaoluganda
obakatitufunakekiba okuva eri waggulu
gyekikubatuba
tufunye ekyekyo okigatta wamu nti bwabugulumi obugulumivu obutuukiridde oba obujjudde
obumanyi
oluganda lwe lubadde obuzibu mu nnimi
zonaez'omunsi
okugatta ebigambo ebyo naye abasigadde
bagasegaseddamuchina
yagasedakyakicu kyakuki yamaze yagambye obugazi bugattako obuwanvu ufuna obwaguuga obwakatonda yesu kale katuddemu enyirira ezo tuve
wandowooza
naku lwenca tujja kuba tutandisa obugazi
n'obuwanvu
obugulumivu n'obuziba
bwakafu
omwana
katuddemu
ku nyirira ezo tugende tusinze oyo alina obwagu
abaefeso essula ey'okusatu onyolwekumi n'omunaana mulyoke muweebwe amaanyi okukwatangana amagezi awamu n'abatukuvu bonna obugazi
bino babikwatanaki n'amaanyi n'amaki
tebamala
gabiyingira
muoyinza
okuba kapasita zopya
You might crush all your capacities of your brains. Who has ever started this calculation in this world? That's why it's called the integration with the full knowledge of God.
Abefeso sura y'okusatu n'olw'ekumi n'omunaana.
Mulyoke
muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwebiri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa. Mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda.
Kituutuuka mu butuufu. Fullness of God.
Of God.
Yes, we have a
praise Jesus.
Wano bagamba nti okumanya kuno.
Yes, yes.
Which passes knowledge. Kwa Kristo. Obozi kukulunjo.
None surpasses.
Uwo mazusu tawo kati okumanya kwa mbu wa Katonda.
You know the hand of God.
Naye katugera kimanya ate mukutemya kwali.
Omwe mutu kuvaina. Kihola.
Yes, we
praise
Jesus.
Let's finish the two verses.
Abefeso sura y'okusatu n'olw'abiri.
Ephesians 3:20.
Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe, aweebwenga ekitiibwa mu kanisa ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe gitagwawo. Amiina.
Yes, he was praised. Agenda kuweebwa ekitiibwa.
He's going to be glorified.
Era nga bwe kibadde kimuweebwa eri abo abamutya.
Even to him, the one who fear him.
Naye ku mulundi guno n'abatamutya abantu muti.
This time, even they who don't fear him will fear him.
Buli vivi lina okufuka.
Every name must bow.
Buli mirimu okwatula nti Yesu ye Mukama.
Tongue must confess Jesus is Lord. Kitaffe ye
Katonda.
The Father is God.
N'omwoyo omutukuvu ye Katonda akulembera abaana
bato. All Spirit is God living in the children of God.
Tujja kuba tumanya obujjuvu.
We shall know the fullness.
Bwa Katonda kitaffe.
Of both the Father.
Omwana.
The Son.
N'omwoyo omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Buli bakumanya obugazi.
We have not the weary.
Olwo obwaguuka.
All the weary.
Obuwanvu.
The length.
Obuziba.
The depth.
N'obugulumivu.
And the heart.
Bw'obwa Katonda kitaffe.
Of God the Father.
Omwana.
The Son.
N'omwoyo omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Kama akuwa muti.
May God bless you.
Wetegekere ekigambo ekyo.
Prepare for that word.